ya machita nansi indaba yabo umboko esivileyo umbeko esiwubambileyo yabo into ithi madoda yabo yiminegazi le yabo yiminegazi uqala ngolosithathu izoba ligazi njeni yabo so sacela wonke umntu onemoto ayihayirishileyo yabo cela ayibeka endlini phosa kuzoba mnandi yabo bake wena kuzazenza lowo ke ufuna ubamba bamba okanye ufuna uthini 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 hey hayi ke ancestors zakho zaba khona ke zikwamkele yabo phosa besiqhuba into yethu thina yabo sabe siqhuba indaba yethu kuneko kwenzekile yabo so nacela ke qala ngolosithathu kuwigazi yabo sisi kuwigazi bhuti wazenza i-steering kuwigazi yabo epayi nasetinarha yabo zekeni ezisekirikut yabo nazo sazibona later yabo zona sazithatha njengezilaa nto zona futhi zona zi-after tears yabo sasinqarhula apha ekirikut yabo andicela ke nazi ke kuzeqhuma igazi.